Blog Talk Radio.
Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 9:31 isaha Washington DC tukajya na saa 3:31 isaha z'i Bruxelles Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati na saa 3:31 isaha z'i Kigali. Uno munsi turi kwa mbere tariki ya 8 Nyakanga umwaka 2019 tukaba tugiye kubageza ikiganiro twari inyito ubwicanyi bwa Kagame na Kayumba muri Congo igice cyacyo cya kabiri, dore ko igice cya mbere twakibagejejeho kuwa gatandatu ushize ku itariki ya 29 z'ukwa gatandatu, aho tukaba twari kumwe na Dr. Théogène Rudasingwa. Uno munsi rero muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje, muri kumwe kandi na Jonathan Musonera ugiye kubagezaho kino gice cya kabiri. Mu kanya twari tugize ingorane zikomeye cyane, ingorane zatubuzaga kumvikana, nge navugaga Musonera akanyumva ariko ntabashe kuvuga ngo numve, bityo rero ubu turi mu igerageza rya kabiri ngo turebe niba byakunda tube twabagezaho ikiganiro. Nk'uko mu kanya byari bimeze umusoni naho ndamuruzi muri studio Jonathan Musoni wari unyumva noneho
ndakumva neza muvandimwe Joseph
kurangiza Imana ishimwe ndakumva neza rwose ndakumva neza ibyiyuma nyine ni ibingibi
okay
uraho
muraho neza ze
uriho
Imana ishimwe cyane kuko tubashije byibuze kumvikana mbere byari byanze.
Byari byanze rwose ku mpamvu umuntu atumva kuko mu byuma umuntu yabona byagaragaraga neza ko uhari nk'uruzi, kandi nanjye wanyumvaga nagerageje kumva ibyo navuze byahise, ariko rero wavuga sinkumve n'ay'ibyuma nyine wasuza wariho twumva, noneho tukabona gutangira ikiganiro.
Urakoze muvandimwe Joseph, reka nsuhuze abadukurikiye, mbasuhuze muri iminsi myinshi yari ishize tudaherukana, mbasuhuze cyane mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana, kandi mbifuriza kuguma kugira isabukuru nziza y'ubwigenge. Nkabana nabararitse ngo baze dufatanye muri iki kiganiro. Murakoze Joseph.
Urakoze cyane Jonathan. Reka rero nyuma ya Dr. Théogène Rudasingwa umuyobozi mukuru w'ishyaka Ishakwe nawe umunyamabanga mukuru wungirije ushyireho ubwa busesenguzi, dore ko ibintu bya gisirikare turi tunaganira mwembi mubizi cyane mwabaye abasirikare mu ngabo za FPR. Ubu rero tugiye kubagezaho icyo kiganiro nk'uko twabibasezeranyije. Nibutse ko kuwa gatandatu tariki ya 29 Kamena umwaka w'2019 twabagejejeho ikiganiro na Dr. Théogène Rudasingwa. Icyo kiganiro cyari ku mashusho yari amaze iminsi acicikana ku mbuga za interineti, amashusho y'Abanyarwanda baguye mu mirwano yubuye muri Congo n'abayifatiwemo mpiri, iyo mirwano nyine ikaba yarabaga abanyarwanda benshi batabizi ariko ikaba yarasheshe amaraso yaramennye amaraso abantu barahasize amagara abandi bagafatwa mpiri umuntu akaba yibaza amaherezo yabo mu basirikare bafashwe mpiri harimo Colonel Mudatiru Habib ngo ari umuyobozi w'ingabo za Kayumba Nyamwasa ingabo aho muri RNC bagiye mu by'ukuri bahakana mu bitangazamakuru binyuranye muri icyo kiganiro cy'ubushize kandi cyo ku itariki ya 29 Kamena 2019 ikiganiro nagiranye na Théogène Rudasingwa twarebeye hamwe uruhare rwa Kagame na Kayumba mu kumarisha abana b'u Rwanda ibyo tutahwemye kwamagana kuri radio yacu ndetse tukaba twaragiye tunabyamagana mbere ikaba intandaro ikomeye mu byadutandukanije muri icyo kiganiro gishize twibanze ku nkuru za Dr. Théogène Rudasingwa yageze ku bashinze ihuriro nyarwanda RNC impuruza yabagezeho tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 uno munsi tukaba tugiye kubagezaho indi mpuruza yaje gukurikiraho nyuma y'iyo mpuruza ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 no kuvuga impuruza ya bwana Jonathan Musonera turi kumwe impuruza we yageze kubagize biro ibiro ya RNC tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 nibutse ko abari bageze biro ya RNC hari birumvikana umuhuza bikorwa mukuru we Dr. Théogène Rudasingwa utara hari icyo gihe kuko muri iyo nkuru zatugejejeho mu nama nako yabashinze RNC habaye intugunda zishowe na Kayumba nako n'abajabe cyane cyane abitwa ba Jean Paul Turayishimye na Ali Abdul Karim bateze intugunda ku buryo inama yahise ihagarara nyuma y'iryo jambo ry'impuruza rya Dr. Théogène Rudasingwa bityo ibyakagombye kuba gushaka ibisubizo ndetse yari yatanzemo ibishoboka bine harimo kugerageza koroherana kugerageza gushakira ibisubizo ihuriro ryari rigeze mu kaga kuko niyo yari inyito y'iryo jambo rye muri ibyo bintu bine hakabamo no kureba niba ihuriro ryaseswa kuko rinaniwe kugera ku nshingano zaryo zo ryihaye rishingwa ku itariki ya 10 z'ukwa 12 umwaka w'2000 naho ku itariki ya 12 z'ukwa 12 umwaka w'2010 Musonera rero muri iyo nama y'abashinze ihuriro wari urimo kimwe nanjye twari turimo Dr. Théogène Rudasingwa tugeze iryo jambo wenda ngiye gushaka minota nk'itatu ine kugira ngo nongere ndi gusubiriremo nubwo wari uhari rigira icyo rikwibutsa noneho nawe tuze kumva ibipande by'amagambo wavugiye ku masaha menshi abo muri biro bandi bari bamwungirije ni ukuvuga Jerome na yigize iki ni ukuvuga Gervaise Chondo ni ukuvuga Emmanuel Hakizimana ndetse na Colonel Minani abo rero bane nabo barakwegere kuri iyo tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 hashize uruyu ukwezi habaye iyo krize mu nama y'abashinze ihuriro abo bandi ngo bari bihaye misiyo yo kugerageza kunga ibintu ariko mu by'ukuri twari tuzi neza sinavuze ngo twaje kubimenya twari tuzi neza ko bari bakina imikino nyine ijyanye no kugira ngo biyirutse noneho gahunda yari yatangiye yo kurema imitwe ya gisirikare ibyo twabivuze ntabwo turiho tuvuga ngo tugiye kuvuga ibintu tutavuze twabivuze kenshi iyo gahunda ngo yo kurema ngo imitwe ya gisirikare bitanyuze mu nzego zabugenewe bitanyuze no mu mahame ku buryo twari twashinze RNC dusezerana kuzakora igisirikare kitameze nk'icya FPR cyangwa cya MNDCD ibyariho bikorwa icyo gihe nyine wabonaga igisirikare cya FPR kiyo gikorwa ariko muri MNDCD kuko n'abarimo abo ngabo navuze bane abenshi naho baganisha nabo bari bafite indi mitwe bose iyo mitwe yabo rero ukaba ari yo iriho imarisha abana b'u Rwanda bikubitiyeho ko na Kagame nawe mu by'ukuri se nabo ngo yohereza izo ingabo zihorayo ntizigeze zihava Kongo rero bayigize isiganiro ariko abana b'abanyarwanda barahagwa mu gihe ababo abababohereza bo ntacyo babazwa Jonathan rero nagira ngo nyuma yuko iryavuzwe ritashye turebe ibyo bibazo twibutse ibyo Dr. Tojone yavuze twibutse yewe nibyo nawe wabivuze none nyuma yaho tuze kureba amasomo twavanamo uko twaburiye abanyarwanda nuko twagira icyo tubwira abavuga ngo ibintu byose ngo bigomba kuzanyura mu mirwano ariko imirwano irategurwa niyo yazaba irashoboka koko kuko ingoma y'igitugu duhanganye nayo wenda hari igihe iyo icyo gisubizo kigomba kuzashakwa ariko bitanyuze mu bintu bitateguwe bijya kumarisha abana b'u Rwanda reka yo Jonathan tubaze kumve gatoya twongere twumve gatoya uko Dr. Théogène Rudasingwa kuri tariki ya 23 z'uko kane 2016 yatubwiye nk'abashinze ihuriro harimo ngo na Kayumbu nguwo reka tubyumve
and increasingly nitataba careful haragenda handazamuka ikintu cyo kuba militaristic cyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba ku tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara jerafo yuko abo bantu ari bo bantu bagomba kuba no muri icyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'iki byose ni ikintu cyo kuba militaristic aho kugira ngo barebe akamaro ka politiki mu byo dukora byose no kubishyira imbere yuko n'ibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politiki especially babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda ari za RPF ari za MLND aho zatugejeje ari n'izo zindi za leta zavuyeho ariko nicyo kintu urakibona mu bantu nyine ikintu kiri militaristic uko abyumva ku maradiyo kumva abo baseje n'abandi bose bashyushye cyane icyo kintu kiri militaristic na unit tendency iyo ndimo kubona muri organization so iyo toxic atmosphere urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo umuntu atakimenya what is going on muri organization haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro ampamagaye yambwiye atari ko ibintu byo kumobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri iraditahuka turabizi inise n'ibiki ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga yuko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara ariko duciye muri iraditahuka ndamubwiye ntabwo mbizi ndam 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntacyo mbiziho ntawigeze abimbwira ngira ngo umuntu wigeze kumbwira as a by the way in passing much later ni Providence wigeze kumbwira ati twa burya Boston twakoze inama ati n'amahoro ati kure buryo twa mobilizinga ibintu bya resources now that's good now naje no kubaza my colleagues hana no kuvuga Chondo Jerome treasurer na secretary general nibi byo bintu bafite icyo babiziho bambwira ko ntacyo babiziho now once again I would like kubaza muri colleagues twese ko duteraniye ahangaha ni cyo kumobilizinga resources gikoresha organ ya organization cyo ntazi cyo biro itazi icyo kintu cyaba gishingiye kuki cyaba kigamije iki
Jonathan rero urumvise aho wari utuyoboye wari umuhuza ibikorwa mukuru Theogene Rudasingwa yavuga ati nanjye nabyumvise bingeraho nkundi wese ubundi yagomba kuba bizi nawe agomba kubizi nk'umuntu washinze ihuriro nanjye Joseph Ngarambe nagomba kuba mbizi nk'umuntu washinze ihuriro ayo manyanga ya Kayumba Nyamwasa niyo nyine twapfuye nayo tuvuga tuti ntawe twaba tuva ntawe twaba tujya kuko mu ntego zacu hariho kutazongera kwimika ukundi umuntu umeze nka Kagame ngo umuntu abe yamureka dukomeze duhishira mabi dore ko n'undi yari impanga ye noneho ejo tuzavuge tuti banyarwanda rwose twarakomeje turaceceka none ibiri biho bibabaho ntimuturenganye nta kuntu y'abanyarwanda batari kuturenganya iyo tuza kwemera ibintu nk'ibyo ngiyo Jonathan nagira ngo ugire icyo uvugaho none numve nawe nawe ko mpite nshyiraho nawe impuruza watanze hashize ukwezi uroye hari hashize ukwezi kuko wowe wayitanze ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 hasigaye umuntu yavuga amezi ari munsi ya 3 kugira ngo dutandukane kuko amaherezo yabaye gutandukana nija muri ryawe Jonathan ugira icyo uvuga kuri iyo mpuruza yo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 mbere yo kugira ngo dukomeze twumva nawe yawe mpuruza iri jambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph ngushimira nanone uyu mwanya mwiza wo kugira ngo dukore iki kiganiro cyari gikenewe ko twongera tukagaruka muri izi mpuruza zimaze hafi imyaka irenga ine ubwo twarwanyaga
irenga itatu
ubwo twarwanyaga utuduco twabahoze ari abasirikare bamwe muri bo bahoze muri FPR bamwe ari ama escort ya Kayumba abandi ari abo yakoresheje muri DMI abandi bari no muri utwo duco mu by'ukuri harimo abari begereye cyane kuri Kayumba bona nk'abavandimwe be ikindi cyanagaragaraga bamwe muri bo twari dufite amakuru ahagije y'imikoranire yabo na FPR DMI Kagame za redeployment za Kabarebe ibyo twagiye tubigaragaza tubiganiraho yewe tunaburira Kayumba ni nayo mpamvu nari mvuze mu myaka ine kuko ni ibintu birebire byo kuva muri 2015 aho twagiye batangiye kubaka ibyo bintu Kayumba yari afite amakuru ahagije ari nabwo yabonye ko atazabishobora uribuka ko yabeshyaga avuga ngo twe ntidushaka ngo gukorana na FDLR ari byashoboje nyine bamwe muri bagenzi bacu twari kumwe ari abo bari bagize biro bacundo banayigize iki ba Hakizimana Minani n'abandi bari bagize executive committee ya RNC aha rero nk'uko wari ubitangiye aho umuhuzabikorwa mukuru Dr. Theogene icyo gihe tukiri muri RNC yatanze ibitekerezo uko abona aho ihuriro rigeze ko rigeze mu marembera ndetse hagiye habamo intambara zitoroshye hagati ya ba DK ba Jean Paul abo yagiye ahagurutsa muri izo ntambara ku buryo ibyo twifuzaga kugeraho no kureba ko ihuriro ritasenyuka byananiranye ari nabwo Dr. Théogène yatangaga options enye zo kugira ngo duhitemo uko tubona ihuriro ryaba icyo gihe rero ibyo biganiro byari ibiganiro bikomeye cyane byatangaga inama kuri bagenzi bacu ariko twaramaze kubona ko hagati ya biro harimo abamaze gufata uruhande rwa Kayumba cyane cyane ko basanzwe bari basanzwe mu by'ukuri bibona muri FDR Kayumba rero yabashyize igorora kugira ngo abashe kubashobora anakoresheje nabo bambari be utudutsiko rero twaba abatutsi bahoze muri FPR n'utudutsiko tw'abahutu muri MLNDCDR twabashije gushyira hamwe mu by'ukuri igitekerezo twari twarubakishije RNC baragisenya bahitamo inzira y'ikinyoma yo kwibwira ngo bazakora imitwe ya gisirikare batanibaza isanzwe muri ayo mashyamba kuko nta n'icyo yagezeho kubera ko udashobora kubaka umutwe wa gisirikare udashingiye kuri politike nziza udashingiye kuri diplomasi nziza ngo uwo mutwe wa gisirikare uzagire icyo ugeraho. Nibyo rero twababwiraga muri iyo myaka yose kugeza aho byananiranye muri 2016 turatandukana. Ibyo twavuze icyo gihe nibyo byabaye muri aya mezi ashize aho mwabonye abana b'abanyarwanda barimbukiye muri Congo bazize Kayumba ari nacyo ubu tugiye kuvugaho mu buryo ibyo bintu uko abantu babibonye ari ibintu biteye ubwoba kandi mu by'ukuri ari ukubera ko banze kumva inama twabagiriye muri biriya bihe baroha abana b'abanyarwanda bajya gushira abandi barafatwa mu buryo bubabaje. Uyu munsi rero rwose ngushimire Joseph ko wateguye iki kiganiro kugira ngo tubashe kubigarukaho tubashe no kugaya ndetse no guha inama abasigaye kugira ngo hatazagira uwongera kwiroha mu kaga nk'akabo bagenzi bacu baguyemo. Reka dukomeze ikiganiro ubwo turagenda twungurana ibitekerezo.
Ndagushimiye Jonathan, ndagushimiye rwose kwibutsa nawe kumfasha kwibutsa ibyabaye ibyavuzwe na Dr. Théogène muri iryo joro ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 ukwibutsa n'ibyakurikiyeho. None rero katwumve nawe impuru zawatanze ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 twumve akano gapande.
Ibi byose ndabibabwira kubera iki mfite amarikodi menshi menshi y'ibikorwa bya Kigali hariya dufite abantu benshi dukorana haba muri embassy ya yabo tubona information ku buryo bwose. Ariko njyewe nubwo umuntu yabanyangagi sinshobora kureka ngo babe bamugirira nabi kandi mfite kuba wenda namukiza ni nayo mpamvu nabwiye Kayumba kugira ngo amubwire kuko njyewe mubwira ntiyari bunabyemere. Ariko kubera ko warabizi ariko wareba umuntu uburyo ashobora guca inyuma agashaka kuvuga ngo twebwe tugira nk'ibikoresho amaze gukuramo gukamuramo uburyohe none bikatse arashaka kujugunya ngo bari batire mu muhanda never. Nabaga ngo mumbabarire kuko mfite agahinda kenshi cyane ku kuba narataye igihe ndi muto muri RPF nkaba ngiye guta igihe mu ihuriro nshaje natanze ubuzima bwanjye ndahirwa amanywa nijoro umuryango wanjye urahirwa amanywa nijoro barabamaze bamwe na bamwe babica umugenda kuberage none nibyo twibwiraga ngo byibuze abantu bapfe ariko abazarokoka bazarokoke byibuze noneho nta ntambara y'abahutu n'abatutsi ihari u Rwanda rufite amahoro adashingiye ku bwoko none turimo turabyubaka mwihuriro buhoro buhoro mubireba muceceka mutinya mutinya kuvuga ngo twamaganire hamwe ibi bintu none se amaherezo nayahe murakoze
Jonathan hangaho ari uhubwira abafarizayi no kuvuga abo twita abateruzi b'ibibindi bare bakumva babeshya ko mu byukuri bafite ubushake ariko nawe ntiwari wayoye mu byukuri wari wabahishe ko ibyo barimo ubizi urababwira reka dukomeye twumva icyo yakomeje kubwira nyine abateruzi b'ibibindi no kuvuga Gervais Condo nayigize Kijerome Emmanuel Hakizimana na Colonel Minani reka twumve ko babwiye ukuntu igisirikare cyagombye kukorwa reka dukomeze gatoya mbere kugira ngo ngusubize ijambo
igisirikare nta utacyubaka uwashaka Museveni yatangiye igisirikare ari 27 nanya ashobora kugitangira kandi nkabona batayo natangirana nayo ntabwo gutangira igisirikare upfa kuba ufite abo mwumvikana ufite impamvu utangira icyo gisirikare ntabwo ari ukuvuga ngo urafata ufate ngo mfate kanaka ngo kuko ngo twavanye aha ngaha cyangwa uyu nguyu twavanye aha cyangwa uyu nguyu tuziranye gutya ubusi uwamubaza abasirikare bose bakuru ari abapfuye ari n'abapfuye mu Rwanda n'uyu munsi wa none we yasubiza iki hari icyo se ko nta na kimwe bari batangaza se byibuze ngo umuntu aze no kuri radio avuga ibintu byose byabaye uretse kuba ngumu umuntu washaka ko yabishyira kuri liste byose akabaya n'igihe naru nisa abantu bagiye bicwa kandi bica bene wa mwe abagabo bakuru twese hano nta n'umwe uri munsi y'imyaka 50 turi hejuru yayo ubusa umuntu asigaje imyaka ingahe kugira ngo noneho ujye kwirebaho unanijwe kureba byibuze ngo imyaka nsigaje reka ndengerwe abana nabyaye n'abuzukuru bazaze basanga igihugu cy'amahoro niba abantu bashaka kurengera ibyaha byabo ntabwo bishoboka ntabwo ashobora gukoresha organizasiyo ngo umuntu ararengera ibintu neva ibintu tugomba kubyamagana ibyo mbibabwire rwose mbibabwire kandi mbisubiremo nta na rimwe nzatezuka ku byo nemera nta na rimwe nzakurikira umuntu ngo ngewe ngo kubera ubwoba cyangwa kubera iki biriya bintu mwumva mwe Bwana Hakizimana na Condo mwari muri mu nama ya kongere y'urubyiruko mwabonye sekirite yari haruko yari iteye ndagira ngo mbabwire uburyo iri uriya mutwe wa sekirite uri hariya mu Bubiligi ni umutwe w'abana b'abasore mfite n'abakobwa bagera kuri 50 kubatse ndanaba training kubera iki kubera ko hariya mu Bubiligi niho ari nko muri centre y'impunzi muzabaze Kayumba ubwe nta gikorwa na kimwe ataze ibyajyanye Robert aho ngaho ibyo abeshya ngo ni amajwi ya kwesa South Africa ni amajwi twafashe dufata Dan ategura uburyo azica Robert turabifata tubishyikiriza uriya mugabo wepfo nibyo Robert yajyanye nibyo byamuzanyaho ibyo ni ibintu tumaze igihe twubaka ni ibintu bihari dufite ama record menshi y'uburyo bagiye bapanga
Jonathan yumvise ibyo yavuze nawe muri iryo joro ry'uko itariki ya 21 z'uko 5/2016 wavuze byinshi cyane ntabwo umuntu byose yabishyiraho gusa mukuza tuzaza gukomeza twumva nibyo bamwe muri abo ngabo bane bagushubije by'umwihariko ibyo Condo yagushubije n'ibyo Hakizimana yagushubije abandi wende byabo dushakuza kubivuga amagambo ayo magambo yo wavuze ku iyo tariki 21 z'uko 5/2016 ugeranije n'ibiriho biba nabo bana b'u Rwanda bariho bagwa muri Kongo benshi bapfuye banashonje kudore ku inzara yayo nabishe nabandi bari batundwa bajyana kumwicanya Kagame ikindi cyo abo wari uri kubwira Jonathan bamwe muri bo nibo bagiye bafata abana bacitse ku icumu bya rya DMI muri mashyamba ya za Kongo babagabiza aho ngaho mu byukuri ngo bayobowe n'uwabahigaga ariwe Kayumba Nyamwasa bageze aho bicwa n'inzara bageze aho ngaho nyine baba kubaka bayi benshi barashize abandi bajyanywe ku mbaraga mu Rwanda uko tubizi Jonathan ijambo ni ryawe rero tugomba kubigaya nta gihe tutabigaye mu gihe binabaye mu gihe iryo twavuze ritashye nta mpamvu zo kureka kwamagana ijambo ni ryawe
urakoze nanone muvandimwe Yosefu ngushimire nanone ibyo biganiro nagiranye na Chondo na nayigize iki na Hakizimana na Minani muri 2016 aho nabahaga inama koko mbabaye nge nifuzaga ko mu byukuri bahagarika ibyo bikorwa bya Kayumba byo gusenya ihuriro kugira ngo tubashe ku gusubira mu murongo wo kubaka ntabwo rero byakunze kubera ko bari baramaze gufatanya na Kayumba gusenya cyane cyane ko ari nabo babashije no kugenda babwira abanyarwanda b'impunzi hirya no hino kumuha amafaranga dore ko ibyo bikorwa bari barabitangiye muri 2015 basaba amafaranga impunzi hirya no hino ari nabyo twamaganaga muri biriya biganiro twagize ari nabwo bagendaga bafata abana b'abanyarwanda bari hirya no hino mu mpunzi muri ibi bihugu byo muri Afurika ariko ari bwo babatwaraga uribuka ko Nkuba nari we wari uri muri ingwi gahunda yo kubaka icyo gisirikare afatanije na Kayumba afatanije na Damitrombero na Rutabana kandi afite amakuru yuko ari Nkubana ari Micombero bakorana na FPR DMI Kagame yanga kubyumva ndetse na Rwarinda na Apollo icyaje kuvamo nuko majoro Nkubana Kapiteni Apollo Rwarinda basubiye Kigali hasigaye Micombero niwe wari ukibasha kwihishahisha mu mpunzi cyangwa se mu byitwa opposition babamo muri ibyo bya P5 nayitabaho izi nama twazitangaga kugira ngo mu by'ukuri izi ngaruka turimo tubona ubu ngubu tuzikumire zitari zaba banze kutwumva duhitamo gutwara igitekerezo twubakishije RNC turakijyana RNC isigara nta kihagazeho ahubwo isigara mu kinyoma bafata abana b'abanyarwanda baragenda babajugunya muri Kongo ne Kayumba zineza ko abo yakoreshaga muri ibyo bikorwa byo gutwara abo bantu za Minembwe harimo Nkubana harimo Rwarinda harimo na Apollo abo bose bakaba bari Kigali ahubwo wakwibaza ute se mu byukuri Kayumba yaba akorera nde n'abanyarwanda cyangwa ni Kagame niba umuntu wari ukuriye intelligence wari ukuriye DMI y'igisirikare cya RPF kuva 90 kugeza hafi mirongo cyenda na gatandatu akaba uyu munsi wa none yari afite amakuru yuko abantu arimo akoresha bakorera DMI Kagame akanga akabakoresha abo bantu bakaza gutaha akaguma akubakira ibintu ku byo bari baratangiye wakwibaza ngo se Kayumba akorera nde hari aho umuntu agera akibaza ati se yaba afite yaragiranye amasezerano na Kagame kugira ngo azamarishe impunzi noneho yitahire wakwibaza noneho aba bateruzi bibindi bibuka neza ko Kayumba ariwe wamarishije aba impunzi mu Rwanda impunzi z'abahutu mu Rwanda akazikurikira muri Kongo akazitsemba abacitse ku icumu bakamuhunga yamara guhunga nawe aho atangiriye ibyo bintu ngo byo kubaka igisirikare bakabisenyesha ihuriro nyarwanda RNC agahitamo bagahitamo gutangira nanone gufata ba bana b'imfubi bacitse ku icumu muri Kongo ku bwicanyi bwa Kayumba na Kagame bakabamuha nanone ngo bagiye kurwanya ngo FPR DMI Kagame bakibaza ese aba bana turimo duha uyu muntu mu byukuri uyu muntu nubwo guhabwa abana muribaza ngo gufata kubona impyisi ihagaze cyangwa ikirura ukajya abana b'intama ngo ni kibaragire aragenda abana jugunya muri Kongo mu byukuri aragenda ashuka Mudasiru Habibu wari majoro ngira ngo niwe wamuhaye ipeti rya koloneli aragaruka kubera ibibazo yari afite aza mu ishyamba nawe aza atanabajije atanarebye mu by'ukuri ibyo shyamba giyemo nk'umuntu wabaye umusirikare wari ofisiye uzi neza uko igisirikare cyubakwa uzi neza uko gikorwa akemera kwiyahura muri ririya shyamba kubera ibibazo mu by'ukuri yari yifitiye bye bwite Kayumba kamushukashuka akaza ngo agiye gukurira izo ngabo za Kayumba kugezaho barimbutse abandi bakabafata bazima ubu bakaba bacecetse bararuciye bakarumira ubu buhanuzi ibyo twahanuraga ibyo twababwiraga inama twabahaga ubu abo bataruzi ibindi baracecetse bararuciye bararumira Jean Paul niwe numva yikarakasa ku maradiyo ahakana mu by'ukuri adafite n'isoni hanibaze ngo aba bana b'abanyarwanda aya maraso bongeye kumena nk'ayo bamennye 94 na 6 n'8 n'uyu munsi wa none akimeneka bakatinyuka bagafata impunzi bakazica muri buriya buryo twabonye kuri za internet bakaruca bakarumira yaba ari Kayumba gaceceka yaba ari Chondo Jerivi agaceceka yaba ari Hakizimana agaceceka yaba ari Minani Coronel agaceceka yaba ari Jerome nayigize iki bagaceceka iyo ubwo ari bwo buyobozi bukuru bwa RNC nagahoma munwa
wibagiwe na Kayumba ariko na Micombero na
ni ibintu mu by'ukuri byo kwamaganwa wanibaza ukibaza ute se ni iyihe mpamvu bafashe abo bana b'abahutu bakabajugunya muri Kongo noneho kwa kagatsiko ke k'abatutsi kubera ko kazi neza bazi iby'igisirikare banze kujyayo ndagira ngo mpere kuri Scott uri majoro Rutayomba Theogene hari majoro Micombero Jean Marie Vianney we ukorera impande zombi yaba ari DMI Kayumba ari DMI Kagame hakaba ari Major Robert Higiro nawe wibereye muri Amerika hari mwene se wabo Rugema Kayumba wibereye Norvège hari Jean Paul Turayishimye we wibera mu bujwe ukire Scott ari uza kubeshya hari rutabana nawe wibereye mu bubirigi wicecekeye ibi byose bakaba bazi neza uko byari biteye aribo birukankaga muri ibi bashakisha amafaranga n'uwitwa Rukundo Foster na muramu wa Kayumba aba bose bakaba bigaramiye bararuciye bakarumira Kayumba bamuhereje amafaranga yishyirira muri business aya mirabunguri abana baragenda bashirira muri Congo mu byukuri mwabonye uko bari bamerewe nabi bashonje nta nubwo mu byukuri na Kagame wikarakasa ngo bakoze ibikorwa byo bafasha bari barahwereye nta wigeze barwanya nta ntwaro bari bafite mu byukuri nta byo kurya bari bafite bari barashonje nta myambaro bari bafite ugati umuntu muzima agatinyuka agafata abana b'abanyarwanda akajugunya hariya muri Congo kugeza aho bapfa urw'agashinyaguro ubu bakaba bacecetse bagaramye Kayumba yibereye aho nabo bateruze ibindi be batavuga Yosefu ni ibintu biteye agahinda ni ibintu dukwiye kwamagana kandi twamaganye Kayumba kuva kera tuvuga ibi bintu twamagana aba bateruze ibibindi none dore iryo twavuze ryaratashye ikintu gusa kibabaje nuko bihitanye abana b'abanyarwanda batari bake kandi batagira kivurira batagira kivugira ubu ngubu bakaba bararuciye bakarumira ahubwo Jean Paul yikarakasa hirya no hino ahakana mu byukuri ayo mahano bakoze kubera azi neza bazi neza ingaruka zabyo Yosefu ubwo nawe wamfasha mu byukuri tugafasha abanyarwanda kumva ukuri kw'ibi bintu no gusaba ko hatazagira uwongera kwiroha muri ibi bintu bitagira umurongo wakoze
urakoze cyane Jonathan mu byukuri ntako tutasubira muri ibi bintu uko byagenze muri ayo makuba ngo tuyibutse kandi ababikoze bari baraburiwe ababikoze abenshi mu byukuri bari bazi yuko ntaho bizagira ariko bagamije kwigwizaho imfashanyo nako intwererano zabashuka abantu birukira intambara batazi intambara batabanje kuganira ku by'intambara umuntu akaba yakwibaza tese abo muri FPDMI Kayumba baramutse banatsinze iyo ntambara hamwe nawo muri MNDCD y'abacondo Hakizimana Minani Corneille na nabandi nka nayigize iki baramutse tubuge batsinze urwo rugamba igihugu bakiyobora gute bakiyobora gute utwo dutsiko twayobora igihugu gute ko ubwabyo kurema igisirikare bisaba gushyira hamwe ibitekerezo ngenga ihuriro nyarwanda twashinze ryari rifite ibyo batigize bakurikiza rero hakaba umudutsiko tugenda tubeshya ikaba niyo mpamvu mu by'ukuri rero atanu ubona bose bacecetse Kayumba nyamwasa aracecetse uwo muramu wari uvuze mu kanya Frank Ntwari ubundi ahubwo sabo babiri bakoze iyo itamajura abandi batashye bagiye Kigali abandi babikurikira ni Kayumba Nyamwasa n'umuramu we Frank Ntwari hari abandi uzi ahubwo umuntu yakwibaza ati sabo bateruze ibindi byo hari icyo bakurikira uretse kuba baragabije abo bana bakabajyana mwibagira aho ngaho bakabishinzara n'ubundi bakabategeza umwicanyi wabo bari baracikiye ku icumu ari we Kagame
Kagame Paul nyine uhora muri Congo uhora ushaka kumena amaraso mu Rwanda imbere ndetse n'inyuma y'u Rwanda agamije indonke agamije gutunda ibyo muri Congo ajyana mu mahanga ibyo byose rero ahubwo twarebye umushize mu kiganiro cya Turino Dasingwa ubwicanyi bwa Kagame na Kayumba kuko basa n'abafatanyije mu kumena amaraso y'abanyarwanda wenda bavuga ngo twikomye Kayumba bamwe bagiye babivuga ariko rero umuntu areba mbere na mbere nka bya ndavuga ngo mbere yo kugira ngo turebe kumwicanyi Kagame dusanze tuzi ko ari umwicanyi ko tugomba kumukuraho mbere na mbere tugomba kureba iwacu ukubura iwacu kureba uko muri opposition tugomba kwifata binyuranye bitameze nk'ibya Kagame bitameze nk'iby'umwicanyi Kagame mu gihe rero abantu muri opposition baha rugari umwicanyi Kayumba ngo niwe ubahagarariye akagenda nyine agakora amahano wagira ngo yumvikane n'umwicanyi Kagame bahiganwa mu kumena amaraso harimo ikibazo gikomeye Jonathan rero wavuze mu kanya Mudasiru Habib wavuze uti n'umuntu wari ufite ibibazo bye mbese n'umuntu wari uzi Jonathan
urakoze nanone muvandimwe Joseph Mudasiru Habib ni umuntu nari nzi cyane ni umuntu twabanye kuva 91 nyakivara mu kigo cyari ikigo cy'imyitozo ya gisirikare ya RPA rwose yari umusore mutoya wabonaga ari nko mu kigero cy'imyaka nka 20 cyangwa sirengaho gato ubona rwose ari umuhungu mwiza warubanaga n'abandi neza wakoraga akazi ke neza muri icyo gihe kwabanye kigera nko ku mezi nk'umunani kuko mu ntangiriro za 92 na banyohereje mu yindi mirimo ari nabwo najyaga muri unit ya Ngoga ya Colonel Ngoga ya 59 musiga mu training wing muri training wing naje kongera intambara irangiye
yigisha igisirikare yigisha iby'igisirikare mbere
mu yigisha iby'igisirikare
twarabari
mu by'igisirikare turi hamwe tubana nyuma aho ngiriye mu yindi mirimo imbere ku front line kongeye guhura intambara irangiye muri 94 nko mu kwezi kwa munani kuko bansabye kongera gusubira mu bwarimu nsubira nanone mu bwarimu gashora gako muri biriya bice aho twakoreraga twigishirizaga nanone abasirikare tuza kubana nanone yewe ana korubukwe arongora ndi umwe mu bantu ba mufashije cyane kuko ari inshuti yanjye muri ibyo bintu by'ubukwe bwe nyuma rero nge naje kutandukana nabo ubwo navaga mu Rwanda nyine nta yandi makuru nongeye kumenya mu 2000 na nyuma yaho nongeye kumubona mu by'ukuri ejo bundi hariya aho twese twamubonye kuri internet berekana yanarashwe mu kuguru ndebye ukuntu asa agahinda karanyica ntekereje uko yari ari uko yari ameze nibaze se Kayumba yamushoboje iki kugira ngo amukure muri Uganda aho yari yarongeye guhungira ese yari yaragize ibibazo by'ubukene bigeze aho atabasha kwihangana kugeza aho Kayumba abashije kumushuka akamujyana muri Congo nibaza ko Mudasiru ni umusirikare wari uzi igisirikare muri ibyo bibazo by'ubukene bari bafite yabuze inzira se ahubwo
yanagira ngo ave muri icyo gisirikare yisubire Uganda. Narabibonye agahinda karanyica Yosefu ku bantu batazi Habibu uko yari ari, na birababaje cyane ku si wowe wenyine n'abari abana bandi bose batikiriye hariya. Na narebye nuriya mugenzi we Kapiteni Sibomana Charles bita Sibo aho bamurasiye, wareba abandi nta nubwo bigeze bagaragaza abenshi
wo yari umurambo yari yapfuye we
yari yapfuye watekereza
wakwibutsa gato ko nawe yaje mu gisirikare cy'u Rwanda aturutse muri FDLR, noneho nyuma ntibyamushobokera abona bitameze neza yongera guhungira ahungira muri Uganda imbere yahoze muri FDLR, nawe akaba yarakoreshejwe mu rwego ngo rwo kugira ngo bazarebe ukuntu bakora na FDLR biturutse nyine kwa Kayumba wakomeza na Natana.
Yes, nibyo byaturutse kwa Kayumba no muri abo bateruzi bibindi, kuko no muri abo basirikare ba Kayumba harimo nabo muri FDLR bari baragiye kubafasha. Gusa icyo nakwibutsa nuko harimo nabandi bana bari abasirikare baje gutandukana n'icyo gice cyajyanye na Mudasiru, icyo gice gitandukana nabo abo ngira ngo babashije gukira ubwo buriya bwicanyi bwakozwe kuri bari abagenzi babo. Kira gice cyatsembwe ni gice cyari cyasigaye ku ruhande rwa Kayumba, nuko gucikamwe ibice ni amatiku ya Kayumba na n'inzangano zishingiye ku bwoko zishingiye kuri bya bindi twita abasope abavuye Burundi abavuye Uganda. Ayo matiku yubatse muri DMA yakirimo yarayahunganye anayubaka muri opposition, n'icyo gisirikare cye ayo matiku yayashyizemo icyo gice cya bamwe muri bo baza gutandukana barigendera. Iki rero cyajyanye nabo bamwe bo muri FDLR bari kumwe nabo, bamwe babashije no gutorokangira ngo kubera ko bari bazi n'inzira, bamwe bageze basuye muri FDLR, abandi barishwe, abandi bafatwa bazima nk'uko twabibonye ku mafoto. Hari ariko hari benshi batagaragaye ba abana bagiye binjira icyo gisirikare, cyane cyane barukiriswe n'aba bacundu n'abo bahakiza Imana, abo bari baziranye mu miryango y'abahutu iri mu bihugu hirya no hino, n'uwitwa Madamu Mukama hari abo yari yararokirise, Rukundo hari abo yari yararokirise. Abo bose nibo batikiriye mu mashyamba ya Kongo, none bararuciye bararumira barigaramiye. Ukubundi niko Mudasiru muzi nababajwe no kubona mu by'ukuri ukuntu yari ameze, ukuntu yasaga. Ngira ngo uwabashije kubona ifoto ye akiri umusirikare, ukuntu yari umusore uteye imbabazi, ni akababaro n'agahinda mu buryo umuntu atabona uko asobanura ubugome bwa Kayumba igihe buzarangirira. Wakwibaza abemera kumuha abana be, abo bose bafite abana babo, nta n'umwe wigeze atanga umwana we, ariko baretse abana b'Abanyarwanda bajya gutikirira hariya hantu. Yosefu, nagusubiza ijambo.
Jonathan, urakoze cyane gusobanura urugendo rubabaje rw'uwo Colonel Mudasiru. Mu gihe abitwa ngo nibaje nawe numvise n'uwo muramu wa Kayumba nta hantu yigeze yigira igisirikare ngo ari general. Jonathan, ibyo niwe byumvise wowe ngo na Frank Ntwari ari general? Ibyo niwe warabyumvise?
Ni generali utarigeze ajya no mu myitozo yibanze y'igisirikare.
Nguko uko ibintu bikora. Ubu ngubu nyine iyo migambi yose abayicura kumwe na muramu we, nk'uko niyo kwica yayicuraga ari kumwe na muramu witwaga Rutati, n'abaroga abantu bica abasirikare
hari nabandi bantu nigeze kumva babivuga ibiganiro bya bamarara nigeze kubikurikira bavuga ikintu nyine Kayumba abari kumwe na baramube muri ibyo bintu byo kwicanya muri ibyo bintu byo kuyogoza byo kwiba buri gihe dukomeze rero nagira ngo tugarutse kuri cya kiganiro nako si kuri cya kiganiro kuyamuruza watanze kuri tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 twumvise udupande tubiri tw'ibyo wavuze nagira ngo noneho numvise abariho batwumva muri kino kiganiro kubwicanyi bwa Kagame na Kayumba muri Kongo aho umwe afite imitwe mu byukuri arata umutwe wa gisirikare ukomeye undi akaba ajya kuroha abana b'u Rwanda badafite n'icyo kurya badafite n'ikintu icyo ari cyo cyose reka twumve noneho abo bateruzi ibindi bamwe muri abo bateruzi ibindi uko bagiye bagusubiza bavuga rwose ko bakumva igifarizayo bati turakumva cyane reka tubanze twumve nk'uyu twa Hakizimana Emmanuel muri abo bose bajunjamye bacecetse mu gihe amahano bakoze amaze kwigaragaza
nagira ngo Dr. Emmanuel hari icyo ari buvuge
amfite ubwo narembyihoreye kubera yuko kwari ugushimangira iby'abandi ngira ngo nagushimire cyane naho ubundi ibibazo washyize ku meza birakomeye cyane biraremereye hari ibyo dushobora ku hari n'ibizatazashobora kuguhita bikemurirwa muri iriya nama niyo twayijyamo bizagombera igihe kinini timing igize ndende ariko ikibazo nyamukuru nyine ni ukugira ngo iyi crisis tuyivemo ibibazo bizakomeza ariko nibura dukomezanye ibyo dushobora guhandira ingazi ituma tuyihandiringe ikintu numvise nakunze cyane we insist aho no kuvuga ngo intoze ibi bintu byo bisa naho ari intoze parallele yuko ibintu bigomba kuba transparent ko n'icyo kibazo nyine kigoye gikomeye cy'inzego z'umutekano nta bundi buryo dushobora kugihandiringa tutabaye transparent wanashyizeho umubare numva par experience na experience y'abarundi 50 numva ari ibintu watanatekerezeho koko ni byiza nk'abandi bose joreme yuko biba byarazamutse hakiri kare ariko wadusobanuriye impamvu bitazamutse ubungubu nyine bikaba biremereye ariko baravuga ngo vomiyo tarikezame ndakeka yuko ubushake burahari kandi hari ubushake haba n'ubushobozi kwa uri muri round yo kuganira ni wowe uyu munsi duherukiyeho kandi nagira ngo nkumenyeshe byenda chairman yari no kwivuga cyangwa dushobora no kubikontestata umunsi twahuye abantu bose vraiment icyo kimwe mu bintu byiza byavuye muri ibi biganiro abantu bose bafite ubushake bwo kugira ngo ibintu byacu bitikubita hasi nta muntu n'umwe twaganiriye ngo twumve yuko ubwo bushake budahari gusa ifo ke abantu babare arasubire wa mugani wa jebe niwe wavuga guti ntitukagiye hariya ngo tumere nk'abagore bakira n'ababambikana ubusa ifo ke ibintu biba muri mu façon civilisée donc urumva nta kintu de special nari mfite ibibazo byinshi wabiciyemo nta kintu de special numvaga dari media nakubaza ariko ni ndakeka yuko mu minsi iri imbere bamugani tumaze no kucyabibura ibyo abantu bose batubwiye forbosibe yuko twongera tukabonana tukavugana noneho tukareba concretement comment on revient munoze mu nama yacu murakoze
Jonathan rero urumva ubwo buryarya bw'icyo gihe mbere yo kugira ngo ugire icyo uvuga ugana ku musozo kuko ikiganiro kimaze akanya reka nshyireho indi ndyarya nkuru cyane kurusha iyo ngiyo ariyo Cyondo Gervais nawe agushimiye iyo mibonere yawe y'uko inzego za gisirikare zagombye kugenda reka nawe nze mushyireho bityo noneho uze kugira icyo ubivugiraho rimwe turangije tuwe tugana no kumusozo reka nshyireho umuteruzi w'ibindi mu by'ukuri urusha ubukana bose mu buriganya wafatanyije cyane na Kayumba Nyamwasa muri ibyo bintu ngo byo guhuza ngo umutwe wa gisirikare wa Kayumba mu by'ukuri uri ntawo na FDL nayo iri ntayo mu by'ukuri
muri ibyo bintu rero wavuze nakunze kwibukije iyi experience twebwe turusha iyo muri FPR wabonye uko abantu bakorana uko intambara igenda uko igitugu kigenda cyubakwa uko abantu bapfa uko bagira bate iyo ni ntuzo turusha rwose ukabona guti ibintu nk'ibi ngibi ntibikabeho tunabihuriraho rwose hari igihe tukiri muri iriya nama ngirango ni Jerome wayivuze avuga ati ibibazo kugira ngo tubire rukusanye bigende tupayira ukabigira umurundo ukavuga ngo bizanire rimwe ukabirwa ni aho bisobanye kandi byinshi baba bifitanye isano cyangwa se kamwe kakaba nk'imbarutso kazanira kazura ibyo bibazo byose umuntu yazinzikiranyije abantu batabashije kuganiraho neza ku gihe tukareba rero duti encore une fois yego ikibazo kiragaragara harimo ibintu byinshi by'abantu ariko niba dushaka kurambira ihuriro ntabwo ntekereza ko ari ukuvuga tuti kanaka abantu bazamwirukane kanaka bazamuca amande bazamuca urwagwa kanaka bazamususpende amezi ane ibihano byose bishobora kuba byaho umuntu yakwimashina icyo dushaka ni ukureba impamvu nyamukuru itera ibyo bintu noneho akaba arizo tugenda twadresinga ufite nk'icyo gihe reka mfate urugero nk'icyo kibazo waganiriye n'uriya mugabo wagiyeyo agira ngo yajya kugishije inama ukayimuha inama bajya bavuga ngo inama ni inama nyine umuntu ashaka kuyifata cyangwa ntayifate ariko ku bantu bica ahangaha na ko abantu bari muri iyi nama ntawavuga ko kiriya kibazo kidafite ishingiro ni preoccupation zikomeye z'ikibazo twaganiraho tukazagishakira igisubizo igisubizo cyaba ikihe gukurikira iriya nama yawe cyangwa se kuvuga ati tuyignoring tuyihorere dukora ibindi uko ibintu byari bisanzwe ibyo ni ibintu abantu batekerezaho kandi ntatambamiye n'ikintu abantu bakwemeranyaho iriya position ufite nanjye ndi mu bantu bayishyigikira sinzi niba bayirwanya hano cyane cyane kuvuga uti icyo gisirikare kiyoborwe na politiki aho kugira ngo aricyo kiyobora politiki no kuba abantu babisangira n'abandi numva ni ikintu gikomeye cyane no kukreya icyo cyizere kuko ibintu nk'ibi ngibi abantu barabihwihwisa ukagira ngo wewe warabyihoreye kandi ngo abandi ntibazabimenya kandi bose ibyo bita secret de polichinelle an open secret nk'icyo ni ikintu umuntu yavanamo muri ibi bintu turimo tuganira cyazasaba uko abantu bavuga ati niba dukemura ibibazo dore ibibazo bihari bituma n'abantu banakwirevoluta batabatega amatwi no kuba babahanuye hanyuma ntimubitege amatwi donc piling up nk'icyo kibazo cy'iyo plan mwavugaga hari ikintu dufite gikomeye cya communication mu nzira zo muri aspect zayo zose kuvugana mu cyubahiro abantu bubahanye mu nyandiko muri ureba body language ureba amagambo tone n'amagambo akoresheje bitewe naho n'ibyo urimo kuvuga ibyo byose ni ibintu dukenera muri communication kugira ngo abantu bagire ikiganiro cyiza nk'icyo kintu ni ngombwa ko abantu babivuga bagira babiganiraho bakavuga ati niba dushaka kuvurema kugira ngo ihuriro rizagende neza dore icyo kintu dukwiriye kugisubanya. Wabuze nyine muri ayo mateka nk'izo za ntuza za komunika ikibazo nanone birashingira aho ngaho. Abantu iyo mutakivugana mwatangiye bariya bagenzi banyu amajoro waraye na ba Rutabana mwirukanka aho mujagajaga buriya Burayi mujya hirya no hino mukora ubukangurambaga na ba Gahima n'abandi. Ariko iyo umuntu yumvise ko kugeza magingo yo mutabasha kuvugana abantu badacana uwaka umva biteye agahinda. Kubera iki? Kubera ko nyine iyo communication itangiye kuba mbi igira aho ngaho none ikanahagarara burundu. Ibyo rero ntabwo bifasha ihuriro, ntabwo bifasha kugira ngo ibiganiro nk'ibyibi mwabashe kuba mwaraganiriye muri kumwe nk'abantu babavandimwe nk'abantu baziranye byagombye kuba byarazamutse bikabishya na byose. Hari ibindi wenda uvuga uti mu ntuza nkabira byo mu matora yo mu Bubiligi. Nibyo ikibazo cyaravutse tukigiramo uruhare imwe n'inararibonye, ariko biza gufata indi sura, biza gufata indi sura kuko ni ibintu twari twaganiriyeho dushobora kuba twaribeshye. Ariko niba birona n'inararibonye barabivuze ntabwo wagira ngo basenye ihuriro. Ntibyabujije abandi kugira ngo bazamuke bavuge yuko wenda icyemezo twafashe ari kibi kw'abantu bagombye kukigaruka. Nibyo wa mugani mujya muvuga rimwe niba murashaka deba yo muri demokarasi ni icyo ngicyo tujya tuvuga ko inahenda.
Jonathan, ngize ngira ngo wumvise neza uko washubijwe. Nshyizemo ababiri gusa, nshyizemo Emmanuel Hakizimana, nshyiramo na Gervais Condo, bose bashimagiza imibonere yawe y'uko inzego z'umutekano zijyanye n'ibitekerezo by'ihuriro nyarwanda RNC twashinze, uko izo nzego zamera bityo zikaba ari inzego zitandukanye n'ibyo twagiye tugaya mu bisirikare by'udutsiko, haba ibya MNCD haba n'ibya FPRDMI. Wumvise ukuntu bagushimagiza rwose abo bombi, ariko n'abo tutashyizeho nuko byagenze baragushimagije aribo Jerome na yigize iki na Colonel Minani. Birangije mu by'ukuri bari bafite position yo gushyigikira ayo manyanga ya Kayumba Nyamwasa. Jonathan, ijambo ni ryawe, ni wowe nasabye ko uvuga byinshi kuri icyo gisirikare cyane cyane wabaye n'umusirikare. Igihe sinigeze mbona umusirikare, ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Joseph, na ngira ngo nanone ngushimire ibyo biganiro bikomeye nagiranye n'abo bagabo. Uko gushima ntabwo mu by'ukuri kwari kuvuye ku mutima, n'ibintu by'uburyarya no kugira ngo banshyiraho ngaho banyumvishe mbega ko banejejwe n'ibyo nababwiye. Ariko kandi si n'uko atari uko ahubwo babyemeraga, ahubwo bo bumvaga ko nabo bazakoresha abo Batutsi ba Kayumba, abo basirikare bahoze muri FPR bakazabakoresha, bibwira ko bazafatanya nyine na FDLR. Ikindi bo bakanabibara muri nyamwishi ko bashobora gufata igihugu, bamara kugifata wenda Kayumba nawe bakamwica cyangwa bakareba ahandi bamushyira. Ibyo rero na Kayumba nawe niyo mibare yari afite, avuga ati nanjye aba Bahutu nzabakoresha, ningera imbere nzabashyiraho nashyize abandi. Iyo niyo mitekerereze ya Kayumba. Ibivuyemo ni ibi ngibi mubonye by'abana b'Abanyarwanda bashiriye mu mashyamba ya Kongo, abandi bakaruca bakarumira yaba ari uko abo bose bari. Ubu rero ahubwo twababaza ngo ubu bumva amaherezo yabo ari ayahe? Ese Condo, Hakizimana, Minani nayigize iki? Ubu barumva bazaguma mu mujishi Kayumba bicaye ku bitugu yarabikiye imiryango noneho akaba yicishije n'abacitse ku icumu bari baracitse ku icumu rya Kayumba bongeye bakamuha bakabicekeka bakabona ko abanyarwanda bizahera aho gusa bakicecekera abo bantu ntibazigere bababazwa barabeshya isi ni ntoya amaherezo ibyo bintu byose tuzabibabaza na bene iyo miryango y'abantu baguye muri buriya bwicanyi twabonye ejo bundi bwakorewe izo ngabo za Kayumba nabwo bazabubabaza bazababaza abana babo.
Ubu butumwa bugenewe umunyagitugu uherutse kwikoma abantu bari hanze ngo n'abateruzi b'amakarito, bugenewe kandi n'undi muntu wese utaramenye icyo agomba gukora kugira ngo areke kwitwa amazina y'amoko yose. Icyo nifuza kubwira uriya munyagitugu ni uko amakarito aterurwa n'umugabo, kandi niba atabizi amenye ko ntambwe iterura ikarito. Nongere mbisubiremo, amakarito aterurwa n'umugabo, ntambwe iterura ikarito. Ashatse kumpinyuza nawe azajye hanze yerekane niba ashobora guterura ayo makarito. Icyamutangaza ni uko we yazaterura ayo ntavuze. Nagira ngo uriya munyagitugu amenye ko ayo makarito dutungiye abana kandi natwe aradutunze. Nta uburara nk'abo yirwa yicisha inzara abacuruza n'utwo biyejereje. Guterura ikarito rero nta wundi byagombye gutera ipfunwe uretse uwumva atabona agatege ko kuyaterura agatangira kuyapfobya. Erega ni mu gihe umuntu uhitamo kwica no kuroga nta handi abaguhishe, nuko nta kindi abashoboye. Yakwishima se abantu bose bakurikije urugero rwe bakaba bicanyi n'abarozi? Namwe rero bagenzi banjye muri hanze, ntihagire uwibwira ngo we ntibimureba ngo afite akazi kadahuye n'amakarito. Twese twemere ko duterura amakarito, nitumara kubyemera bizatworohera kumva ko bidufitiye akamaro. Ndagira ngo umenye ko yavuze abari hanze bose ntawavanguye, maze niba uri n'umwarimu cyangwa uri direkiteri, waba umukarani mu biro cyangwa ukaba uri umukinnyi, waba uri umucuruzi, waba umwubatsi, waba uwihaye Imana, umenye ko nawe akubara mu bateruzi b'amakarito, kuko niyo nyito yaboneye abahejeje hanze bose. Ese ubwo ntitwari dukwiye guhera aho tukamenya icyo guhera hanze bivuze, tukareka kwirirwa twirengagiza ukuri? None rero bagenzi banjye, dore umunyagitugu duhejeje hanze asigaye atwita amazina yishakiye. Ndagira ngo mbakangurire guterura amakarito aho bishoboka hose. Tuyaterure, tuyaterure, tuyumvishe. Ariko munyumve neza. Uterura amakarito abiri, ibivuye mu ikarito ya gatatu, ubigenera umushinga wo kubwira umunyagitugu ururimi yumva. Ururimi rwose rurigwa, gusa bisaba uburyo bwo kurwiga, bisaba mikoro. Uterura amakarito abiri, ibivuye mu ya gatatu, bijye mu mushinga wo kwiga ururimi umunyagitugu yumva. Miliyoni z'abasore n'inkumi b'abanyarwanda, ari abari hanze, ari abari mu gihugu, nta nji zirimo zananirwa kwiga ururimi umunyagitugu yumva. Ese we ko yarumenye, ni ubuhe bwenge arusha abandi? Nimuze duterure amakarito rero, tuyaterure tutiteruje, ariko tuzi icyo duterurira. Tuyaterure tuzirikana ururimi umunyagitugu yumva, maze tubohore abanyarwanda, tubavane ku ngwe y'umunyagitugu. Ubu ngubu umunyagitugu ahagaze nabi, arimo arahinda akadegeri, arimo aravuze abahanda. Igihe ni iki? Igihe ni iki rwose? Tumufatirane na buriya bwoba afite, tumwereke ko intama zambarwa. Murebe ngo imizinga iravamo imyibano. Mugenzi wanjye yabivuze ukuri, kandi yabivuze neza ati, nimureke kwigira bimukira, ibi bihugu byaratwugamishije. Mu Kinyarwanda iyo wugamye imvura, uba utegereje ko imvura ihita ugataha iwawe. Ariko niba tutifuza ko imvura ihita, tuzagumya kwitwa amazina y'amoko yose. Ngo abwirwa benshi akumva bene yo, kandi ngo akabigira kabizi, karya imboga karitse ubugari. Imana ibahe kurushaho gushishoza.
Jonathan, aho hari hashize amezi 8 dutandukanye, hari ku itariki ya 5 z'ukwa kabiri 2017, hashize amezi 8 gusa dutandukanye, dupfuye ayo manyanga, urumva nyine bari muri iyo kampanye. Uwo ni Gasake Carmen Desideri yo muri RNC. Ijambo ni ryawe Jonathan, ukomeze tugana ku musozo.
urakoze nanone muvandimwe Yozefu birababaje iyo wumva Jean Paul yikarakasa hakurya no hakuno avuga ko nta abo basirikare atari ababo nta basirikare bafite nta nubwo bigeze bagira igisirikare wakwibuka ibyo bavugaga nk'ibyo umaze gushyiramo bya gasake wakwibuka ni na kampanye kuri yagitahuka wakwibuka ibyo bose bavugaga ari na Jean Paul ukibaza ute se aba bantu bibaza ko abanyarwanda ari abantu b'imbiriji batazi ubwenge ese bibaza ko abantu basabye amafaranga abatanze abo bana babo bo ejo batazabibabaza ubwoba gusa bwo gutinya ngo amahanga cyangwa se isi izabagira ruvumwa ibafate bibaza ko uko guhakana kuzatuma se bikuraho ibyo byaha byakozwe cyangwa se kujugunya abana b'abanyarwanda mu mashyamba bakitwa mwene buriya buryo ukarucukarumira ariwe waboherejeyo icya mbere cyo ukabicisha inzara ukabambika ubusa warahawe amafaranga atagira uko angana ese ubu abo bateruza ibibindi iyo babitekereje bumva koko ibyo bizaciraho Kayumba se we aho yicaye kuva 94 kuva 90 kugera uyu munsi wa none acica abanyarwanda Kagame abica mu gihugu Kayumba nawe abica hanze aho yahungiye aho yasanze hanze aho yasaguye kubo yari yarishe mbere akaba gikomeje kubica kuri uyu munsi wa none yumva ko bizacira yumva se ko amaherezo we ari ayahe reka tubitega amaso kuko ibi byose twarabihanuye twarabivuze dutesha abantu
muri iminsi twahuye n'ibibazo byinshi nyine twavuze ingingo nyinshi cyane tutanaho slowing down muri kampanye yo gutera inkunga kampanye yo guterura ibikarito yo gutera inkunga urugamba rwo kuvugurura ururimi Kagame yumva n'ibindi byose ariko najya ngo nshimire abakomeje kubikora umunyarwanda wumva yuko Kagame azabyuka mu gitondo akaduha uburenganzira bwacu uwo nguwo ari be Kagame agomba kumva yuko abanyarwanda bazamurwanya kandi babitegura bazamurwanya akababizi aba bavuga batari kose kuki mubivuga ku maradiyo uko muzamurwanya aho ntabwo mwicukurira urwobo ni iki satazi dukora iyo yirwa avuga ati barashaka kuntera cyangwa barashaka kundasa barashaka kugira gute uragira ngo hari andi mabanga mfite navuga kuri radiyo tutavuze kuri radiyo abanyarwanda bo bavuga bati nyamuneka ni muhindure rwose ni mugabanye muca amarenga Kagame ntabwo ari uguca amarenga abanyarwanda bagomba kuruka bakamurwanya niba urwo rurimi tumvikana ko mugomba kurwanya Kagame ni mwemere mutega agakanu akubita umutwe birangira ariko njye ntabwo ndi muri abo ngabo njye nzemera mpangane na Kagame tuzamurwanya ko tuzatungana kwezi niyo mpamvu ngira ngo nkangurire abanyarwanda bo bateze amatwi ibiganiro byacu ko ukomeza kuvuga ngo Kagame aratumaze Kagame adukuye abantu Kagame akeneye abanyarwanda wicaye mu bihugu byateye imbere ukavuga uti njye nzatera inkunga ariko mbona ibintu byagezeho bijya aho uzaba ukeneye inkunga yawe mu gihe byagezeho bijya nibigera aho bijya ntabwo utaba tugukeneye kandi ntabwo uzaza kutubwira ngo nidukire ubutegetsi wifuza niyo mpamvu umwana rero ni ubutegetsi umunyarwanda yifuza abantu bagombye kurugiramo uruhare nta kuntu wambwira ngo uzabwira umuntu ngo niyubake inzu ye runaka namara kuyubaka aho uvuge ngo uze kujya kuyituramo ariko niba ushaka kubaka inzu n'uwo muntu uraza mugafatanya ugatanga ibitekerezo mukiga kuri pura y'iyo nzu mukiga uburyo muza amatafari muzakoresha uburyo muzayisakara abanyarwanda babaye bandi bavuga ati rero ni mubikore ni mubara kubitunganya tuzaza duta mu nzu yo guturamo mutize muvunikira
Jonathan wumvise ayo muja Serge Ndayizeye nawe wari ukaze muri ibyo bintu byatumye ihuriro nyarwanda risenyuka kuko ryarasenyutse muri ayo makampanyi yose nk'uko Dr. Eugene yabivugaga nk'uko nawe wabivuze tuganda ku musozo rero Jonathan ngira ngo urumva uko ibintu byari bimeze urumva gasage uwo nguwo urumva Serge abo bose baranyegeye muri iki abantu bashiriye aho muri Congo nta n'umwe uvuga komeza rero Jonathan tugana ku musozo
urakoze muvandimwe Yosefu. Icyo nasorezaho ni ukuburira abanyarwanda mu by'ukuri ntacyo batabonye akababaro k'ubuhunzi n'ubwicanyi bwa FPR DMI Kagame ntabwo gakwiye kubaroha mu bwicanyi bwa FPR DMI Kayumba ngo n'abacitse ku icumu rye bagume bicwe nanone mu buryo nk'ubwo twabonye. Ntabwo uru rugamba ari urwo kuroha abanyarwanda mu kaga kadafite uburyo ibintu byateguwe, uburyo bigendana n'umurongo wa politike, bigendana n'uburyo abantu baba bakwiye kubiganira. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo bakoreshe inzira nk'iyo bakoze, kuko ibyo bakoze Kayumba yakoze abifashijwemo na Trondo na Hakizimana na Igiziki na Minani na Micombero Rutabana Robert Rutayomba Jean Paul, utwo dutsiko twabo basirikare nabo badike na barukundo b'abasivile nabo ba muramu wa Kayumba Frank Ntwari uwagashyamu n'agasuzuguro ngo uwigize generali yanibukije koloneli Musitu niwe wajyaga ababwira ngo ni yabona nk'umukapiteni cyangwa yajyaga abanegura ngo ni ba kapiteni y'enkoko cyangwa ngo kano y'enkoko abivuga mu ngira ngo ni mu kinyankore. Abo rero nawe yigize generali nta n'ubwo yari yabone yari yinjira no mu irembo ry'imyitozo
ni yenkoko
nta n'ubwo naba nabo bari n'abasirikare we umusita bo yabwiraga uyu we rero nta n'ubwo yari yinjira no mu muryango wa w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare. Ni umusivire uri aho wiyemeye mu mafaranga y'abana b'abanyarwanda bagiye babahereza ubu ngubu bakaba bayagaramyemo bafite amakamyo bafite inganda n'ibindi we na muramuwe bakaba bari aho barariye imitsi y'abanyarwanda barangije baroha abana babo none barigaramiye bararuciye bararumira ngira ngo ubu noneho na generali ntiyanayemera kubera ko abona ibyo icyo bamaze gukora ubu ngubu cy'amahano. Reka ngushimire rero nawe Yosefu ayo majwi ubugaruye kugira ngo abantu banumve ukuri kw'ibyo twagiye tuvuga kw'ibyo twagiye tubabwira n'ibyo tubabwira ubu ngubu tubereka uburyo abo bantu bakayumva bamwe muri bo bakoranaga na Kigali ibyo yubakaga byose Kigali yabaga ibizi tubabwira ibyo bapanga ubu ibyo ayo manama bakorana na Micombero ibyinshi arabirikodinga biba biri Kigali ayo manama Kigali biri kumwe nabo ibi byose nta na kimwe baba batazi. Ariko kubera iki? Kubera ko kutumva abantu twagiye tubaburira mu by'ukuri banga kutwumva. Ariko nanone nibarebe izi ngaruka barebe uburyo aba bana b'abanyarwanda barimbukiye muri Congo basigeho barekeraho kuko ntabwo dukeneye amaraso y'abanyarwanda agomba kumeneka mu buryo budafite impamvu budafite umurongo atari no kuvuga ngo ngiye gupfira igihugu mu by'ukuri mu buryo bugaragara bwateguwe bufite umurongo mwiza atari kuvuga ngo uriya amafaranga y'abanyarwanda urusha abana babo mu ntambara udakurikirana urigaramiye uririra amafaranga muri South Africa ufite uburinzi bwa South Africa abandi baragaramye hirya no hino baroshye abana b'abanyarwanda mu kaga nk'ako twabonye. Turabyamaganye tuzaguma kubyamagana kugeza igihe ubutabera buzakora akazi kabwo abo bantu bagafatwa kuva kuri Kayumba n'utwo dutsiko twe bagashyirwa mu nkiko bagasobanura aya marorerwa Kayumba na Kagame basangiye nk'uko Kagame umunsi bazava ku butegetsi niba batamwishe ibi byose azabibazwa by'ubwicanyi akorera abanyarwanda kuva 90 kugeza uyu munsi wa none. Nkaba nsezeye ku bari badukurikiye kandi mbashimira ukwihangana bagize kandi mbasaba inama muri ibiganiro dukora kandi nsaba abanyarwanda gutega amatwi mu by'ukuri bagashishoza bakareka kwiyahura mu ntambara zidafite impamvu kubera akababaro cyangwa umujinya. Murakoze
Rwanda nongera mbivuge ngenda yizeye aya mateka y'abanyarwanda n'ikoranabuhanga dufite nta muntu n'umwe uzabasha kutubeshya wagiye kuri microphone wagiye kuri national television wagiye mu kinyamakuru runaka ngo ejo azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo yari njyewe biriya navugaga ntabwo ari karakta yanjye ntabwo ari personality yanjye. Ikoranabuhanga rero aho ndi buze kurishima mu kanya ni uko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka ijana iri imbere cyagi kacimbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa njya numva we na mugenzi wawe epi mati
muvuga ngo twaragitangiye Serge urakoze cyane oya ntabwo ari byo guseka this is serious stuff
no serious njyewe
umuco wo kudahana umuco wo kuta naming na shaming umuco wo kuterekana abagambaniye u Rwanda abore ku Rwanda uwo muco yiba dushaka guhagarika gatebe gato tugomba kuhagarika tugatangira kubagaragaza umugabo akaba umugabo imbwa ikabimbwa ibigwari bikabigwari ibyo bintu kabisa nye Serge ndihagazeho ariko se nani